Ebisigadde setaga abantu bese nibayuwa bakulimba babi babi nyo bakulimba banabo babi bagalaba abalye nyama abamaluma tebalwetaga lorwate nebakwesamba lofutorore bayika nga nekyokulya obaddoodaga nga nekikumi tewali akikuwa naye lwogenze nebayika bannange lwogenze nebesomba wulira abasemiti nebayika ab'omusenyu abo nebayika ababuloka nebesomba omukwano gwa Yesu gumala munange baleke baleke abopo bwe batyo ng'oli mulamu munoyo mwagale ng'oli mulamu ng'oli mulamu tomulinda genda tomulinda genda tomulinda genda uye omukwano gwa Yesu gumala
Yo, my life.